Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ni kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, mu Burundi ni ku mirongo migufi metero 19 na metero 22 kugera saa 2. Mujye no kuri internet www.radioyacu.com mukurikire iki kiganiro muri sanga. Ariko mbanje kubasuhuza, mwiriwe neza se? Muri kumwe na Thomas Kamirindi
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga rero koko ku Ijwi rya Amerika. Ubushakashatsi ku Banyarwanda bashigajwe inyuma n'amateka bugenda bwerekana ko abitwaga abatwa bagenda bagabanuka aho kwiyongera. Ese biterwa n'iki? Hakorwa iki kugira ngo bihagarare? Mbese hakorwa iki kugira ngo nabo biyongere barumbuke nk'abandi Banyarwanda bose bareke kuzimira? Turabiganiraho na Madame Yvonne Musabyimana, umuyobozi mukuru w'umuryango Korwa. Korwa yahoze ari Korwa, ni mpinamagambo mu gifaransa ivuga Communauté des Potiers du Rwanda, cyangwa se umuryango w'ababumbyi mu Rwanda. Ni umuryango rero uharanira uburenganzira n'imibereho myiza y'abashigajwe inyuma n'amateka mu magambo makeya. Simbatindiye rero mbazanira umushyitsi. Yvonne, nawe uraho neza? Urakomeye?
Muraho neza.
Ikaze muri iki kiganiro, ariko ngushimira cyane rwose aka kanya uduhaye. Urakoze cyane. Mu magambo make rero, umuntu avuze ko abasangwa butaka, abatwa, abashigajwe inyuma n'amateka bashobora kuzimira, ahari abantu bashobora gukeka ko ari amakabyankuru. Noneho tubanze turebe mu mibare, abarundi babyita ibitigiri. Mbere ya 94 byari byifashe gute? Ubushakashatsi bwakozwe na IPAR Rwanda rwabahaye iki? Mbese mu magambo makeya, kuko ubushakashatsi namwe mugenda mukora ni bwinshi, mu magambo makeya tunyuriremo uko imibare igenda igabanuka.
Ego, murakoze cyane. Nk'uko mwari mubivuze, imibare yabo itegeka nshinga tugenda tuve nk'abanyarwanda ryita abasigaje amateka cyangwa se abo amateka agaragara ko basigaye inyuma. Ubundi mu buryo bwiza bwo kubivuga, mu buryo bwa politiki, numva tuvuga ngo abanyarwanda amateka agaragaza ko basigaye inyuma, cyangwa se igice cy'abanyarwanda amateka agaragaza ko basigaye inyuma. Dukumva nk'uko urugororangingo rushoboka nk'umunyarwandakazi. Hanyuma rero uko imibare ihagaze, ndambahaye icyegeranyo mbere ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, twari dufite imibare y'abaturuka muri iki cyiciro abasigaje amateka, ariko igice gihe bitwaga batwa. Twari dufite yenda n'uko politiki yacu muri kino gihe ntago dukunze kubivuga, twanga kugarura amoko mu Rwanda.
Yego.
Ariko ubundi cyiciro ubwo twe turi kuvuga ni icyiciro cy'abatwa. Ariko ntago muri politiki y'u Rwanda, ntago politiki y'u Rwanda ibyemera. Politiki y'u Rwanda ivuga amateka agaragaza ko basigaye inyuma. Ni ukuvuga rero imibare nk'uko ihagaze mbere ya jenoside yakorewe abatutsi muri 1994, twari dufite 50,000 by'abatwa. Hanyuma nyuma ya jenoside, tugendeye kuri buno bushakashatsi bwa IPAR bwakozwe muri 2011, bagaragaje yuko dufite umubare ungana n'ibihumbi 34 na 2028. Dukumva ntibeshye rwose. Hanyuma rero hari n'indi mibare yindi yagiye itangwa na n'abagiye bakora imibare batandukanye. Ubwo duheruka muri Sena, senavuze yuko igendeye ku mibare ya Minaroke bo bakaba 32,000. Hanyuma rero na komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge kuko nayo ijya isabwa gukora raporo ku byiciro bitandukanye by'Abanyarwanda, nayo ndi kumva aratanze imibare iri hagati 33,000 35,000. Bo ntabwo babaye ntabwo bakoresheje. Hanyuma rero nanone nk'umuryango ushinzwe kwita kuri iki cyiciro by'umwihariko kitwa korwa
yego,
kuko hasi ibintu bizina ku bw'impamvu za politiki yitwa koporwa. Wari ubivanze ubundi mbere yitwaga korwa ariko ubu yitwa koporwa.
N'ubundi nabivuze ko koporwa yigeze kwitwa korwa.
Yigeze kwitwa korwa. Hanyuma rero tuzaguhindura izina ku bw'impamvu zo gushaka icyangombwa. Ubwo rero korwa nk'uko nari mbivuze icyo gihe yitwaga korwa igihe yakoraga ubu bushakashatsi, yasanze hari 2014 byagezweho n'ingaruka, bahitawe n'ingaruka za jenoside. Hanyuma rero ubwo urumva ko ufashe 50 bakoramo 14 urahita usigana 36. Ariko n'undi gihe 36 byagiye bigabanuka nk'uko imibare yagiye ibyerekana. Hanyuma rero yenda mwarimu uvuze muti imibare ihagaze gutenge
kubwira
nakubwira gusa nyine ntago twatwongera gukora ubushakashatsi buheruka n'ubu ngubu bwo muri 2011 bwa IPARI. Ndabona hari mbere nayo nibeshye, mbere nayo navuze ko ari mu bushakashatsi bwa IPARI harimo 36,228.
Yego,
ariko nanone bakavuga entre parenthese 35 na 79. Mu by'ukuri urumva ko ukurikije ari imibare ari navuga ngo hagati ya 33 na 35 aye na minaro kuvuga 32, urumva ko imibare ntabwo iri kumvikanwaho. Ntabwo rero twari twongera gukora ubushakashatsi bwo ku rwego rw'igihugu ngo turebe noneho currently uko imibare ihagaze, ariko murumva yuko n'ubundi igano karirimo. Ubwo nimba ubushakashatsi bwo muri 2011 bwaravuga 36, ubu minaro ikavuga 32, komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ikavuga gatatu 33 na 35, urumva yuko n'ubundi iryo gabano karero markup.
Mu magambo make ya rero biragaragara yuko duhereye mbere ya 94, reka tuvuge muri 94 mbere yuko jenoside yakorewe abatutsi ba 50,000, none ubu ngubu bikaba bigeze mu 32,000, reka tuba ariho dufatira. Abantu 18,000 mu myaka itageze kuri 25 bazimiye, ni ukuvuga ko mu myaka 25 isigaye nako iza bikomeje bityo narone 18,000 bikazimira.
Avuye ibindi 18 urumva ko nubundi ya baba bashize noneho burundu.
None se kuki bazimira, kuki bagenda bagabanuka, impamvu mubona ari izi?
Bo impamvu zitera rero igabanuka ni nyinshi, yenda zimwe twabahaho nk'ingero ziganje cyane. Hagiye harimo impfu z'abana bapfa batagejeje ku myaka 5, kandi izo mpfu zikaba ziri ku kigero cyo hejuru cyane. Urebye n'ubundi sosiyete nyarwanda muri rusange bisa nk'aho izi mpfu leta yarazirwanyije irazihasha, ku buryo porosantaje yabaye hasi cyane. Ariko noneho twebwe abakomoka muri iyi miryango bisa nk'aho nta cyagabanutseho, n'ubundi ubona ko impfu zibasira abana bari hagati ya 0 kugera ku myaka 5 biri ku kigero cyo hejuru. Hanyuma yenda iyindi mpamvu navuga ni impamvu iterwa n'imibereho mibi abenshi kubera kubaho mu buzima bwo kutarya, kutagira aho kuryama heza, kutanywa amazi meza, kutarya ibiryo byujuje iby'ingenzi umubiri ukenera, abo ngabo bose bafashwe n'indwara gato yako n'ubundi ntaba abasitari b'umubiri kuko baba batari badafite imbaraga zihagije n'ubundi barapfa basanga rero nanone abenshi biganze muri abo bana hagakurikira abo ngabo bitwa n'indwara yego noneho rero hakaza kuza n'abandi twavuga yuko bitwa ni hari ariko abakunze kugera mu gihe cyo gukura bakisanzira bagapfa bo nibakeya cyane uwo mubare uri hasi cyane rwose ubona ko abenshi ari abapfa bite kuri iyo feze ya kabiri navuze bitewe n'imibereho mibi n'imirire idahwitse no kwicwa n'indwara hanyuma rero hakazaho n'izindi porosantaje nayo ntoya cyane ariko nayo tutabura kuyivuga y'abagenda bahura n'ibisazane bagapfa bitewe wenda n'urugomo bakorewe n'abaturanyi rero njye nabyo ntabwo twabura kubivuga kuko nabyo biriho ugasanga rero izo mpfu uko ziri mu buryo bune majije kuvuga zose zigenda zibahitana ariko izibibasira cyane mu buryo bwo hejuru ni hano mu bana n'ahangaha kwicwa n'imirire mibi cyangwa se bakicwa n'indwara ku bwo abasirikare badafite ubushobozi bwo guhangana
batanajya kwivuza
ego no kutajya kwivuza ariko ahangaha ku bijyanye no kutajya kwivuza
ego
enda tubuze kugera no naho tugene dutanga amadetaye hakutajya kwivuza dore gukora ubushakashatsi usanga ko hejuru ya 81% ku ijana leta bahaye mituweli ariko noneho twaje gukora analize tavuga se kuki abantu leta yabahaye mituweli ubwishingizi bwo kwivuza ariko noneho impfu zikaba zikomeje kubibasira kwaje kubabaza abenshi bagiye badusubiza yuko biterwa no kutagira n'ubundi nubwo waba ufite imiti ariko ugomba udufaranga duke utwo dufaranga duke rero nabo baratubwiye bati turatubura usanga rero nabyo ni ikibazo gikomeye
ariko se Yvonne hari n'abantu bavuga yuko ikibazo cyo kubyarana hagati y'iki gice cy'abanyarwanda ubwabo kandi ari bakeya bakavanga amaraso amwe mu gifaransa babyita consanguinite nabyo ngo bifitemo uruhare runini rufite ingaruka nyinshi ingaruka zikomeye mu kutororoka kw'aba banyarwanda byo urabivugaho iki
na consanguinite nayo irimo kuko nayo iri muri koze twabonye ariko iyo ntago nayo iri ku kigero cyo hejuru cyane irahara ariko ntago iri ku kigero cyo hejuru cyane bikabije
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro muri isanga umushyitsi ni Musabyimana Yvonne ni umuyobozi mukuru wa Koporwa umuryango w'ababumbyi mu Rwanda turaganira ku kibazo cy'uko aba bantu iki gice cy'abanyarwanda amateka yerekana ko basigaye inyuma bashobora kuzimira nk'uko Yvonne yabitweretse mu kanya ahereye ku mibare uko imeze kugeza ubu ngubu kuri telefone dufite Ile-de-France Hermenegilde na Jacques duhere kuri Ile-de-France Ile-de-France we
ego
urakomeye
turakomeye
akabazo cyangwa se agatekerezo
urebye nagatekereje n'inyunganizi ku mutumirwa akandi ni ukumutuma agasa nk'ubuvugizi yabakorera mbo ibya mbere rero kumufasha kuvuga twese nkurikije uko mu Kirundi bavuga abahejwe inyuma n'amateka barageramiwe rwose impamvu mbivuga ni iyi ngiyi bariya bantu bakuwe mu misozi aho bari bagiye batuye batuzwa mu midugudu
yego
halo
yego komeza
iyo midugudu rero batujwemo nta nubwo bari bamenyereye kuyibamo nyine nta munsi y'urugo bagira nta ruguru y'urugo n'udutungo babahaye bamwe na bamwe turagira tumwe baraturiye ubwo aho kandi nizo niyo bazibaha ntago babona uko bazora kuko bagiye batuzwa ni kure yaho bari barabavanye urugero naguha ngo gi nabo nsi nyine bo muri za Nyamagabe ko ariho hanunda kugenda kandi wo rwose ndabizi neza n'imibereho yabo ndayizi uburyo ugera ku mazu yabo ukabona amabati yarapfumaguritse nayo babahaye sinzi niba n'ubuyobozi bwaribwirije gusura ngo burebe niba amabati babahaye yarabashije kuba agiye akiri mazima ngo urumva arayo bubatse bakayacanaho agenda asaza arumva ku buryo rwose ari nawe ubuzima bwagiye bubagora kubera kuburimwe bagacana n'inzugi
nuko gusha rero ku ngingo y'Ildefonso we
arambura umusambi akawukingisha hejuru ku muryango
hina amagambo wanzura
icyo mvuga rero kuri iyo mibereho n'ibi yabo ntaho bigaragara yuko bagerageje kubakira urabona ko n'ibumba ryabo bakuragamo uburamuko ari wo mwuga w'abasekuruza babo ahenshi mu bako gace bararibimye ntibakibemerera kubumba ntabwo babasha kujya mu mabumba mu bishanga ngo bakuremo ibumba kubera kurengera ibidukikije
niko ese radio
Ildefonso kubavugira ni uburyo wenda leta yabafasha kubona iryo bumba mu buryo wenda butangiza ibidukikije ariko bakaribona kuko n'abantu bo muri ako gace byanze bikunze nizo nkondo bavumva barazikenera nayo mavazi arakenera byibura akagerageza gukora ububumbyi bwabo nk'umwuga leta ikabafasha kubona iryo bumba ubuvugizi bwa kabiri ni ubw'ababa hano muri Kigali ababa hano muri Kigali urabona ko hano ku Kacyiru hari abantu bagerageza kubumba bakabumba amabumba bashyira mu mbabura hari n'izindi mbabura zikoze mu mabumba nazo tugura ariko usibye kubona ukabona niba yihitanye no mu mufuka yigendera za daso ziramufashe zikamushyira muri pandagari zikamugeza ngo ni umuzungu zayo kandi akenshi izo mbabura hazifata nayo mabumba yavuye mu bice bitandukanye niba yavaje Kacyiru wenda yazanye mu rugando akayatwara mu mufuka we azi ngo yajyanye kuri botike nyagurishe bakamufata bakamujyanye kwa Kabuga wenda kisange wawe kandi mu by'ukuri atari inzerereza ahubwo ari umuntu wishakira ubuzima bwa buri munsi kugira
Ildefonso urakoze cyane
rero babubakorere bashaka niba bidashobotse ariko bashaka uburyo ubukozi bwabo bugira umwuga babunoze ariko be guhutazwa nge nuko mbyumva
urakoze cyane
yego murakoze
mbere yuko duhe ijambo Hermenegilde na Jacques reka Ivona banze agusubize kubera ko bavuze ibintu byinshi birimo ibintu bya deracinema mu gifaransa mbese kubatuza ahantu batamenyereye ibintu nk'ibyo ni no kubagirira umwuga niko duhere kuri kiriya cyambere rero
murakoze nibyo koko nk'uko Ildefonso yabigaragaje hari ababaga mu mashyamba za Nyungwe na za Gishwati bimuwe ku bw'impamvu z'umutekano ubidukikije ariko no muri uko kwimurwa mu gutusa mu midugudu mu sisi nyarwanda ntabwo byakozwe mu buryo ubona bwiza ari uko kubimurwa nta kubateguza ari ukubazana mu sisi nyarwanda nta kubaba hafi no kubakurikirana nandetse biri no muri bimwe bagenzi banjye bari bavuze bati unavuge yuko no mu kuza muri iyo sosiyete nyarwanda no kwiyadabuta kugira ngo umuntu abe muri iyo sosiyete nabyo harabo byagiye binanira n'ubuzima neza buranga burundu hari abagiye nabo banapfa kubera yuko burya aba yenda sinzi nimba muzi imibereho y'abanyamashyamba y'umuntu yamenyeye ko mu ishyamba akarya imbuto akarya amenyera kurya inyama kesha igihe umubiri we nyine aba ari ibyo ntibyamenyereye rero iyo umuzanye muri sosiyete ugiye kumuha ibijumba ugiye kumuha ibishyimbo agiye kurya ibishumba nako ibishyimbo imboga se n'ibindi biryo byose bisanzwe aba hariho kubanza nyine kumumenyereza ibyo byose iyo umuntu hari ahantu avanywe ari naho agiye kwimurirwa aba hagomba kubaho kumutegura no kumuherekeza nawe naho ngaho ari gukomeza musura mu buryo kenshi gashoboka kugira ngo rebe ko ubuzima bwaho ngaho yabumenyereye wabona aramenyere burundu ukaba wamureka yenda aho ngaho nicyo navugaho hanyuma ku kindi yagaragaje ku bijyanye no guhutazwa ku bw'umwuga yenda w'ububumbyi nibyo koko birahari hari hari naba nabo duruse gusura bo bahitwe kagina hano mu karere ka Kamonyi dusanga barakora rwose bumbano ubona byiza birimo innovation kubumba utuntu tw'ingaryi kubumba udusimba n'utundi tuntu twose tw'imiteguro ariko twe tuntu noneho babamaje kudutunganya badushyize mu ntete bagiye barimo gucuruza hano muri Kigali nk'uko aravuze bagafatwa bakajya gufungwa nanditse ugasanga yuko n'ubuzima ntago none none akahita abona ko ubuzima bwanze burundu umbariye bumbaga inkoni isanzwe akoze inovasi agiye kubumba agatako noneho nako biranze ahita abona yuko ubuzima buba butamushobokeye cyane ko umwuga we nyine aba ari uwo nguwo ntago baravutse bavukire aho bahinga cyangwa se aho borora ubuzima bwe kuva ari umwana barakuze akinisha ibumba akaba ari nabyo agerageza gukora niyo akoze inovasiyo ayikorera mu ibumba ubwo rero ngaba arimo bansaba bati wadukorera ubuvugizi akarere ka Kamonyi kakaduha aho gucuruza cyangwa se selling point cyangwa se no mu mujyi bakaduha twabasha gusubiza uko hariho bagiye bagaragaza bati hagiye hajaho amakampani akomeye cyangwa se ba rwiyemezamirimo bakabishoramo amafaranga bakaza bagafata ibintu byacu ku ntica ntikize bakagenda bakabicuruza ku mafaranga agaragara kandi nubwo kuko bazi kwadivatayizinga ibicuruzwa byabo bakabona amafaranga menshi cyane nimba k'umuteguro bakamugurira ku mafaranga 500 bakakagurisha ku 15,000 urumva yuko biramubabaza babamwexpose ubwenge bwe ni ikintu rero kitari cyiza natwe turi gukomeza gukora ubuvugizi kugira ngo haherwe ku mwuga bazi n'izo innovation zabo none baterwe imbaraga bishyirwe mu mafaranga baterwe imbaraga babashe kwishyuriza atari ukubexpata kuko niyo koperative aravuze ku Kacyiru nabo baragenda bagafata ikibumbano cyiza cyane cy'ikivazi bakakigura ku 2,000 bakagisigaho irange bakajya kugitegura kuri Marriott bakigurishije 500,000 urumva yuko ibyo nibyo ari ukubexpata
ariko se ntangaruka murabona zo gupfa kubera aba bantu baba bimuwe bakava ahantu bari bamenyereye milieu naturel mu gifaransa banabuza amagambo mu kinyarwanda baga noneho byabananira kumenyera ubundi bwo buzima bundi nta n'imperekezo wa mugani ntabwo muratangira kubona ingaruka z'abapfa
ingaruka twarazibonye cyane ahubwo ubu ngubu ni nk'aho abahari kubera ko urumva ni ibintu byakozwe muri za 90 na hafi 2000 ubu ngubu ingaruka zarabaye kuko muri ibyo bihe hari benshi barwaye hari benshi bapfuye mbega ubuzima muri ibyo bihe bikiba iyo politiki itangira gushyirwa mu bikorwa hari benshi bapfuye rwose bari abo muri za Kinigi hari mibare tuzi abavanywe muri Gishwati urumva abagiye bakurwa amashyamba bose muri ibyo bihe ntabona gura ngo ni bangahe ariko abapfuye bo barahari
aha kandi ntani ubwo se imiryango yabo hari ubwo leta yigeze yigoboka
mbo leta yo urebye muri politike yayo icyo iba ishyize imbere ni nabyita inyungu rusange ariko buri inyungu rusange ntibuza ko hari inyungu runaka nanone zihatikirira kuko leta hari inyungu rusange ibyo koko muri politike yo kurinda ibidukikije habaho za protected areas cyangwa se ibice birinzwe bidashobora gupfa kuvogerwa hagamije uburyo bwo guteza imbere ubukerarugendo ariko byabujije yuko abo ngabo hari abahatakarije ubuzima rero burya kugira ngo umuntu ni nacyo dukunda kugaragaza nini mpamvu tuvuga nuko hatabayeho gusubiza amaso inyuma ngo tumenye abantu twabimeye gute twabimuriye hehe babayeho bati icyo ngicyo nicyo niyo mpamvu icyo kibazo tuba tukigaragaza nuko hatabayeho kuza gusubiza amaso inyuma ngo turebe abantu twavanye muri Gishwati ubaho bari babayeho bati se ubuzima bwarashobotse cyangwa bwaranze niyo mpamvu tuba tubigaragaza nuko twebwe twakomeje kubaba hafi dukomeza kubakurikirana tubona hari abo ubuzima bwangiye burundu biranga rwose tubona abo ubuzima budashobotse n'impamvu tuba tubigaragaza ni uko byateje ingaruka kandi mbi.
Yego. Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Isanga. Kuri telefone dufite kandi na Hermen Gilde nk'uko nabibabwiye. Hermen Gilde we?
Sabwe?
Wiriwe?
Miriwe neza cyane, n'Intore.
Ye, n'Intore, ngushimiye ko wihanganye nk'uko Jacques nawe akihanganye. Uri hehe mu Burundi?
Oya, sindi mu Burundi, ndaha mu Buganda.
Ye, ariko uri Umurundi?
Ndi mu Burundi, ndaha mu Buganda.
Ye. Akabazo cyangwa se icyumviro?
Ndabamukije mutumire.
Yego, arakumva.
Cyakabazo nari mfise naka. Hari benshi mama bavuze yuko igituma abo bantu batagwira ari kubera usanga baza baragira mariyaje hagati yabo basana, ugaca usanga bitumye batagwiriye icyo umutumire akivuga kwiki. Kabazo ka kabiri naka birashika, ugaca usanga bakoresha imiti ya magendo ya gakondo, niko nobivuga. Uwo mutumire bakora iki? Aba bahimirize baze bakoresha imiti y'ikizungu baja kwa muganga, hari icyo boba bakora bakabahimiriza kugira ntibishinge imiti ya gakondo?
Guhimiriza mu Kinyarwanda twabyita gushishikariza.
Gushishikariza.
Hermen Gilde, urakoze.
Namwe murakoze.
Nubwo yari yakomojeho tugitangira iki kiganiro kuri utu tubazo twawe, reka abigusubiriremo.
Numva iki kiganiro ntebye.
Nuko Ivona we agarutse kuri
cyane. Numvise Hemenjit agarutse ku kibazo cya kosanginite. Ibyo koko ikibazo cya kosanginite nigeze kugikomoza, ariko ntabwo nakivuze mu buryo burambuye. Twagiye dukora isura muri ino miryango no kubaganiriza, tubona ko kabenshi biganje mu gushakana n'ababyara babo, basaza babo bo kwa se wabo, amasano ya hafi nk'uko nguko. Kandi twebwe mu Rwanda nk'uko itegeko nshinga ribigena yuko byibura mariage yakabaye iba byibura ku gisekuru cya munani. Ni ukuvuga rero iyo bibaye hagati ya mubyara na musaza wo kwa se wabo, iyo ngiyo ni n'amaraso ya hafi yahoranyije
hafi cyane.
Ibyo koko be twarayibonye bagiye bagira icyo kibazo cya kosanganite, kubyara abana batameze neza, hari twese tuzi zo muri Huye zo washakanye na musaza wo kwa se wabo, suko se hari n'itangazamakuru ryize kuzikoraho, hapfo kabana ubona rwose batangaje. Ni ukuvuga rero sinaho gusa, hari n'ahandi tugiye tuzi inzoga zagiye zibaho abo bana bakavuka, kuko ntabwo haburamo inzitizi abari mu mitekerereze yabo, mu myigire, mu gukura, mu mikorere y'abo bana nyine ntabwo haburamo akantu, kuko hajemo iyo ngaruka ya kosanginite irahari koko, ariko ntabwo yiganje cyane ku kigero cyo hejuru. Irahari, reka mbisubiremo ngo irahari, ariko siyo yiganje cyane ku kigero cyo hejuru. Ntabwo twavuga ko ariyo yabishe, ntabwo twavuga ko ariyo yabamaze cyane,
ariko rero bishobora kugira ingaruka mu gihe kitari cya hafi cyane.
Bigira ingaruka nyine mu gihe cy'imbere mu bijyanye no kwiyongera no mu bijyanye no kororoka, kuko n'ubundi urumva ko ayo maraso aba afitemo ikibazo. Yenda ntituzakugera mu gihe cyo gutanga umuti.
Yego,
turaza kugira umuti twaza gutanga ku buryo ibintu byacika, kuko nako dushaka uko bicika. Ariko wenda ntabwo byoroshye, kuko ubundi yenda mbagire mu mateka, imiryango y'abatwa ifite ibisekuruza 13 byonyine.
Burya
ni imiryango ikomoka ku bisekuruza 13 byonyine
mu Rwanda hose.
Yego, mu Rwanda hose. Utere twose ko ari 30 n'ibisekuruza 13 byonyine. kugira ngo rero uzahure n'umuntu ubone mudahuje isano nabo bijya bipfa kutworohera dufatenda nk'urugero nimba njye mama avuka Nyanza data avuka muri Gasabo ubwo ibisekuruza byabo biratandukanye nta nubwo banahuje ntabwo dushaka kugira twe nta kibazo cya gusangana twigeze tugira ariko nzabandi niyo yaba atuye Nyamasheke yajya no gushaka umuntu w'i Rwamagana bakajya cya kibazo cya gusangana kuko basanga bahuje igisekuru wenda bitari hafi cyane ariko birimo ugasanga rero n'ubundi ibisekuru 13 ni ibisekuru bike cyane kuburyo no kugira ngo abantu ntibashakane ari ibisekuru 13 byonyine ntago byoroshye ariko tuzafasha nkatwe twose kwiga tukagera kure tukaba tuzi icyo amaraso bivuze n'icyo gusakana abantu bahuje amasano bisobanuye tuzajya tugerageza dufashe community tuvukamo ariko urumva ko rugomba ubucukumbuzi burebure bugari cyane buziguye
ahubwo Yvonne nibutse akantu reka nkavuge no kuri radio hari umwe dukorana wambajije ati umbarizi vona nimba muri community yabo hari umudokotere uhari nawe arashaka kuzamutumira mu kiganiro cy'ubuvuzi
yego murakoze dufite umudokotere ukomeye cyane wigishije muri universite y'Ubutare kuva kera n'umudokotere rwose wavanye doktora mu gihugu cy'u Burusiya yitwa Dokiteri Mugenzi Martini ni umuntu uzwi cyane ku rwego rw'igihugu ni umuhanga wo ku rwego rwo hejuru buri gihe nishashaka kumutumira yenda dushaka kuza ba contacteze
yeee urakoze cyane
n'umwe ariko turamufite
ntacyo noneho rero
icyakabiri yari yabajije
icyakabiri
kuki bakunda gukoresha imiti ya gakondo ati mwabashishikariza gute kujya bitabira gukoresha imiti y'ikizungu mbo ni ukuvuga ngo imiti y'ikizungu ni myiza kuko turi muri mu gihe cya modernization kandi n'isi iri kwihuta mu iterambere ni byiza koko ko abantu bava kuri gakondo bakajyana n'ibigezweho ariko n'ubundi imiti ya gakondo nayo iravura kuko n'aba ngaba bafite imiti bakanga kuzijyana kwa muganga ari byaba yinge kari bukoreshe umuti wa gakondo yenda nimba umwana arwaye inzoka kari bukoreshe igicushu cyangwa se yenda ari bukoreshe nimba arwaye inkorora ari bukoreshe umuravumba bakunda kwifashisha ino miti ya gakondo ariko biba ari amabura akindi burya ntabwo ubushaka nuko aba adafite nyine iyo tike moderateri bigatuma rero n'ubwo bwose afite mituwere avuga ati reka nkoreshe nkurikije ubumenyi bwanjye akoresha ibyo ngibyo byo mu gisambu hari igihe bibavura hari igihe bitabavura nyine hari igihe bibafasha hari n'igihe bitabafasha bigasoza bapfuye ariko kujyana no kubashishikariza gukoresha imiti y'ikizungu nabyo ubu tubirimo kuko nimba leta yadufashije ikabaha mituwere natwe tuba tugomba gukoresha uko dushoboye kuko leta ibarangije akayo natwe nkakoporwa tugakora akacu ko kwigisha abagenerwabikorwa bacu kwitabira no gukoresha izo mituweri bakazibyaza umusaruro yenda n'ubwo bose amafaranga aba ari makeya tukabigisha no kwihangira imirimo no gushakisha ariko ku buryo batangira kugendana n'ibigezweho bakajya bakoresha imiti ya kizungu
ndumva dusa n'abatangiye ibisubizo mbese reka mbanze nibutse abaduteze amatwi ku yingi yari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC ni mu kirundi cy'Ikinyarwanda Washington DC ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niho mu rugwa mukuru turaganira na Musabyimana Yvonne ni umuyobozi mukuru wa Koporwa Communauté des Potiers du Rwanda mu Kinyarwanda ni umuryango w'ababumbyi mu Rwanda ni ku kibazo rero cy'imyororokere mike cyane ituma aba bantu amateka yerekana ko basigaye inyuma bashobora kuzimira noneho tutangire turebe ibisubizo niyo mpamvu nsaba Jacques na Johnny bari ku mirongo ya telefone kugenda bagana mu bisubizo Jacques we vuga cyane yego uri hehe Jacques we yego
Ndewe uhererana
uri hehe
ndi Burundi
Yego.
Uburaruko bw'u Burundi.
Aha.
Yewe ndagira ngo nunganire umuntu atwarira ishyira hamwe. Vuga yuko aba bantu impamvu bari kugenda bagabanuka ntibitaweho na gatoya.
Ni ukuvuga niko shake we ni ukuvuga ntibitaweho, urashaka kuvuga ko arinda ugomba kubitaho.
Ni ukuvuga Leta ibona yuko bari kugabanuka, ariko nta na kimwe ishobora kugira ikote, haba ngaho i Burundi haba no mu Rwanda. Ibitigiri biragaragara yuko abariko barasubira inyuma cyane bagenda bahera.
Ubwo rero ugasaba Leta kubitaho?
Aho ni ukuvuga impamvu bagenda bahera ni ukuvuga babigarutse ko bamwe baragwara bakivuza nabi, barakora bagakoresha ingufu nyinshi ariko bafungura nabi, kandi bakaba bari no kubitigira ibice bishoboka cyane. Ni ukuvuga yuko hamwe atagize igikorwa nyuma y'imyaka mikeya ashobora kuba bazimanganye. Mu Burundi hari intara ushobora kugenda ntuhabone n'umwe, wagira ngo uragiye ahandi ngo harose ngo benshi ugasanga n'imihana cumi. Ibyo bitigiri bikaba ari byinshi cyane, aho ngo uba warose ibitigiri byinshi cyane rwose mu gihugu. Ni ukuvuga yuko n'abantu bageraniwe rwose n'ubuntu buto buto, nayo yo na malariya arayirwara ikamwica kubw'ubukene.
Yego,
kuko nata kuronka y'amafaranga igihumbi n'atanu kuja kugurira imini yo mu kivu.
Yee,
abana bayarabyaye babarayibutse ngaca mvuga nti Leta yogerageza
yego
ikagira ibigega
yego
bigezwe kubafasha, ikabashingira amashyirahamwe, ikabaha ingurane zidasaba inyungu kugira biteze imbere. Kuko no kukugurirana ku bantu ni ukuvuga haba bararondoka bagira mariyaje, none iyo bariko baragira mariyaje mu bintu byo mu rufuri simwe bavuga yuko babyarana hagati yabo, bigatuma
Jacques, reka ngushimire kubera ko watanze intererano nk'uko nyine tubivuga mu kirundi intererano, n'ukuvuga igitekerezo cyawe. Urakoze cyane, watanze ibisubizo ngaho iminota
umunsi itariki cumi wari wanyemereye yuko tuzogirana ikiganiro ku rundi ruhande, urambwira yuko ibyo bikora, urabwira wari utaragufasha fatu arimasikarara kugira yaradise inimero yanjye.
Ye, arayandika, yabyumvise, yayanditse rwose. Ye, urakoze Jacques we.
Urakoze nawe.
Johnny, telefone yungu yashizemo umuriro, none mureke mpamagare Elias kugira ngo Yvonne agire icyo avuga ku bitekerezo bya Jacques, noneho na Elias. Elias we. Elias. Wiriwe neza.
Yirewe
ni wowe ukoroye urakire?
Urakoze cyane.
Uri hehe?
Ndi Burundi, mu buraruko bw'u Burundi.
Uburaruko ni ukuvuga mu Kinyarwanda tuvuga mu majyaruguru.
Ni ukuvuga yego.
Nuko gusha ku ngingo rero
je akabazana nabaye nk'ukandika ingombe ndagasubiremo. Jewe nari nabajije igituma bagenda basubira inyuma. Jewe nibaza aransobanurira, nibaza ko ari ukubera baba bashaka kuba bategera abagenzi babo ngo badasangiye ubwoko ngo babe botera bashobora kubakana nabo badasangiye ubwoko bakama bikumira ku giti cyabo. Sinzi ko icyo aza kukisobanurira kandi umuco neza ko ari cyo gituma. Ikindi nacyo
ego
je nibaza kujya kuntu bikumira bategera abandi ntabaye imanza ugasanga bari kumira hirya no hino ntibegera abandi, se nibaza ko nacyo gituma bagenda bagabanuka batera bagabanuka. Iyo nibaza ko ariyo ngaruka nayo ya mbere.
Ariko se Elias, Elias we
batiyumva ko ari nk'abantu nk'abandi.
Niko Elias we, nagira ngo nkwibariza akantu mbere yuko duha ijambo mutumirwa. Urakeka ko aribo bikumira cyangwa ko ari twebwe tubakumira? Kubera ko nkanjye nkiri mutoya iwacu ni muri Huye, Yvonne yahavuze, nakuze mbona abo twitaga batwa tubanena, nta yaza mu munsi mukuru mu kirori bakamuha ikibindi cy'inzoga ye hariya hirya wenyine ku giti cye, twebwe abana tukajya kubasaba tukajya kuko twabonaga n'abantu nk'abandi ariko tukabona icyo kibazo gihambaye noneho ukasanga baratureba nabi ngo ntimuzongere gusangira n'abatwa ubwo se urumva aribo bikumira cyangwa ari twebwe tubakumira
natwe turabakumira ariko nabo ubwabo ntibiyemera ngo begere abandi nabo barisuzugura rwose jene batakubera nakujya ku ntumego jene batakubera nakujya ku ntumego nta bagira isukura ikeyi bakikumira burya begereye abantu nkuba iterambere ryaraje bakaza begera abantu bakifata neza jene batako
yego Elias reka mutumirwa agira icyo abivugaho kubera ko nawe wagushije ku ngingo y'ibisubizo urakoze cyane yee nuko Ivona we aba bantu batanze rwose ibitekerezo by'ibisubizo ariko hari akantu nagira ngo tugaruke wigeze kuvuga ko leta ireba inyungu rusange z'abanyarwanda bose nibyo ndabyemera ariko rero twikwirengagiza yuko Jacques yabivuze ikingi cyari igice cy'abanyarwanda bashobora kuzimira ni ukuvuga rero ko bakwiye umwihariko wo kwitabwaho
cyane rwose nibyo natwe duhora dusaba mu buvugizi nibyo turi gusaba cyane hanyuma rero wenda reka tugaruke kuri mugenzi wacu harya urangije kuvuga siwe Jacques
oya ne Elias urangije kuvuga Jacques yari yaje imbere ye
Elias
ariko bose bari mu Burundi mu majyaruguru
ese ku bijyanye no kubakana nabo badasangiye ubwoko bagakomeza bikumira burabyo ntago biri mu bituma bagabanuka n'ubundi iyo bagiye gushaka aho badahuje n'ubwoko ntago babongereye iriya community nimba tuvuge nk'urugero yenda reka tubifate mu gihugu cy'u Burundi yenda kuko babikoresha twe mugana ntabwo twemerewe gukoresha ibintu by'amoko cyane ariko dufate nk'urugero mu Rwanda mu Burundi hariyo abahutu abatutsi n'abatwa nimba rero abatwa bagiye gushaka n'abahutu cyangwa bagashaka n'abatutsi umwana uzavuka gotonga ntagazaba ari umutwa azaba afite iyindi sano tutazi tutabasha kuvuga ngo ni iyihe ntabwo rero ibyo ngibyo aba ari ukubongera ahubwo nabyo byaba mu kubagabanya ni ukuvuga wenda nk'ibyo avuga ngo gukomeza badashaka bagenzi babo bagakomeza bikumira n'ubundi byose ni kimwe baba bashaka batabashaka nta kintu byongera kuri iriya kominote turafite benshi rwose bagiye basohoka bakajya muri enter mariage enter ethnique ariko n'ubundi ntabwo abana avuka aho ngaho baza bongera iyo kominote turimo kuvuga iyi kominote turimo kuvugaho y'abatwa
impamvu se ni iyi
nabyo biri muri naho ubwo ni contribution yatuma bagabanuka noneho burundu ubundi niyo ndi kubirebera mu maso yo mu bihe bizaza muri modernisation kuzajya dukomeza kugenda tugira abakobwa beza bagakundwa n'abo mu zindi etini bakabatwara n'ubundi byose ni kimwe nibyo bizagenda bituma umubare noneho urushaho kugabanuka burundu n'ubundi kwiyongera kwashoboka ari uko habayeho gushakana hagati yabo hagati ariko atari uguhuza amaraso iyo kominote gushakana nibwo n'ubundi uhavuka nawe ababarirwa abari uwo mwana nyine abari umutwa nibwo abayongereye kominote nayo yasohotse akajya gushaka hanze abayaguye umuryango nyarwanda ariko ntabwo abayaguye iriya kominote hari ukwagura umuryango nyarwanda rero hari no kwagura kominote turaba bafite baguye umuryango nyarwanda ariko bataguye kominote y'abatwa
ariko se niko ivo nimba hari itegeko rivuga yuko umwana afata erega ubwoko nubwo tushaka kubwigiza hirya ntabwo bizakunda vuba
badushaka kubwigiza hirya kubw'ingaruka buriya bwateje
yego izo ngaruka nizo tugomba kureba naho ubwoko se ko tubufite reka twikomereze nuko nk'ubwo ngubwo se nimba hari itegeko rivuga yuko umwana afata ubwoko bwa se ntabwo mushobora guharanira yuko itegeko nk'uko ubu ngubu hari itegeko ryemerera umukobwa kuzungura kwa se nk'uko umugore azungura ku mugabo we ntabwo itegeko ryakwemerera n'umwana gufata ubwoko bwa nyina ntabwo mwabiharanira
ubungubu ntabwo itegeko ryacu nkeka ko ryari ryagera ku rwego rw'uko umwana afata ubwoko bwa nyina nubundi kuvuga ngo umwana afata ubwoko bwa se bya ego nyakayenda bishako byageze bijya mu itegeko ariko biri no mu muco cyane cyane ni umuco buragiye byimiriza imbere yuko umwana afata ubwoko bwa se bikomeza bityo nyine nubu ngo baracyariho n'ibisigisigi biri ku kigero cya 80% yuko umwana afata ubwoko bwo kwa se ibyo ngibyo birahari
ariko rero
byagenda kose
none se ivo
niyo haba hari abahungu bacu bagiye gukora intermariage nubwo bwose abana bafata ubwoko bwo kwase ariko nawe urabyumva
ariko rero yego
umuntu ntagabari umutwa wuzuye abari hybrid
ariko se noneho rero ugiye kutumerera nk'abandi bimvange imvange z'abahutu n'abatutsi twaje hariya ngo ni umuhutu twaje hariya ngo ni umututsi tukaburaho tujye none se ibyo se twabihinduye duhereye no kunuze ku itegeko nshinga ku byerekeranye n'ubwenegihugu nationalité itegeko nshinga ubu ngubu ryo mu 2023 ko ryagiye rivugururwa ryemera yuko umwana ryemera yuko umwana ashobora gufata ubwenegihugu bwa se cyangwa bwa nyina ibyo aribyo byose iyo afite umwe mu babyeyi w'umunyarwanda aba afite ubwenegihugu bw'ubunyarwanda
yego rwose biremewe
yaba ari nyina yaba ari se none se kuki noneho mutaharanira yuko imyumvire yahinduka mu Rwanda umwana ntimukomeze mu kumwita imvange
imyumvire politike bapfanye bazanya politike n'abashinzwe gukora zino policies public policies tuzabaza nyine tuyenda no kuzakora n'ibiganiro bya bigari ku buryo dukora izo analyses zimeze gutyo dushingiye no kubyo na parent ibintu bya parental what ibintu nk'ibyo kugenda kuri parenthood tukabireba tukabyaneza tukabyumva neza panyusa tukabikora n'ubuvugizi yuko umwana ashobora gufata motherhood cyangwa se agafata fatherhood
yego
tuzabireba buriya tunabikoreho n'ubuvugizi ariko ubu noneho kugeza ubu ngubu uyu mwanya aho bigeze dukurikije ibihari nawe nyine nk'uko wabyivugiye abantu bagenda bakihindura uducurama arena abana n'ubundi nabo urebye muri reality nk'uko mwagiye muvuga kuko yavuze ati barikumira ntibajye gushaka ahandi ibi ngibi nabyo bya intermariage mu buryo bwo kwagura umuryango nyarwanda nabyo twagiye tubyifuza nubwo se bitagura community y'abatwa ariko byibura byagura umuryango nyarwanda nabyo twagiye tubyifuza ariko bigakumirwa n'icyo kintu wavuze cyo kunena kunena birahari kunena byiganje cyane ku buryo no nabo nabake dufite kuko dufite example nkeya z'abagiye basohoka bakajya gushaka bagakora mariage interethnique ariko ntago bashyiriwe neza 100%. Uvuga ngo muri batatu kuri bane bagiye muri izo mariage barakomeretse barahangayikishijwe babivuyemo bivuga rero yuko iki kintu cyo kunena kimeze nk'uko burya rero ikintu wabujije umwana ari muto akimukurira mu maraso no mu bwenge akumva ko icyo kintu kitabaho nubwo bwose umunyarwanda yagera mu myaka 50 akigishwa yuko abantu bose ari abantu kimwe ariko twatuntu tumuri mu maraso ntago tuburamo abwira umuhungu aturamutse wazanye uri ha muntu wo muri muryango wanjye tuzaguca kandi hari benshi bagiye bacibwa rwose dufite ingero zabo zifatika ikintu rero nyine cyo kunena no kubashyira ukwabo no kubaheza kiriganje cyane kuko wenda dufate nk'urugero impamvu mvuga ko kiri ku kigero cyo hejuru siningawe n'izo marashe gusa zigeraho ngaho zigasenyuka ntizikomeze ariko dufite ingero yenda reka ngo urugero rwa hasi rwa vuba ahangaha twapfushije umuntu tumaze gupfusha umuntu ni mu karere ka Nyaruguru tumaze gupfusha umuntu kubura imiryango kubera bwa bukene n'imibereho mibi n'iki habura uburyo bwo kumushakira isanduku yo gushyingurwamo ariko haza gushakwa ingobyi ishaje iyo ngobyi bayimushyinguramo bamaze kuyimushyinguramo nyuma byaje byaje guteza impagara ndende abo muri umudugudu barabatera bati ni mugurisha aha ngaha mutuye leta bahaye mugure ingobyi yacu muyiduhe ugasanga rero yuko icyambere iyo ngobyi ntago ari kwimusubiza ngo yemere ukavuga ngo yahambwe mu mutwa ikindi iyo ngobyi atangira no kubona yuko igize agaciro kandi ayifataga nk'ishaje ugasanga ni bya bintu nk'ibyo nyine by'uruhererekane babigiye biri mu bantu ari nta nubwo ari na byiza ariko biri mu bantu byanze kubavamo kandi ibintu byo guheza kunena byanze kubavamo byanze kuva mu bantu bakuru mu basaza byanga kuva mu majigija byanze no kuva no mu bana nabo barabifite ukibaza muri runo leta y'ubumwe itarimo umuntu itarimo umuntu itarimo umututsi ukibaza ibyo bintu biba byavuye he umwana mu ishuri akavuga ngo nge cyangwa ndi bwicarane na kanaka yaturutse mu mudugudu w'abatwa bakicarana mbere ya saa yine nyuma ya saa yine ntibicarane bajya gukina ntibamushyiremo ntagire ya right to play ugasanga rero ikintu cyo kunena no guhezwa ni ikibazo gikomeye cyane wagitanzeho nk'urugero yuko iwanyu cyahabaga ariko si iwanyu gusa ni ahantu hose kiriganje.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, Musabyimana Yvonne ni umuyobozi mukuru wa Koporwa, umuryango w'ababumbyi mu Rwanda. Ndabona igihe kigenda cyihuta cyane, kandi kuri telefone dufite Freddy Habimana na Tito. Nagira ngo mbahere ijambo rimwe bavuga akantu kagufi cyane buri muntu wese. Freddy, tubariwe duheraho, wiriwe neza?
Namahoro, namahoro. Ikibazo.
Yego, banza uvuga aho uri.
Ndi mu Burundi.
Yego.
Igitega.
Akantu kagufi cyane. Akantu kagufi rwose.
Akantu kagufi cyane nagomba kubaza. Nese ubundi ko tubona ego abatari bake.
Yego.
Byo biva kuki kandi nuko naho boba bahari abo bake ko badakomashuri byo biva kuki hoho.
Ye. Freddy, urakoze icyo ngicyo ari yakicubije. Ndakeka ibyiza ruko wagenda kuri site internet yacu ukongera ukumva ikiganiro. Usibye ko neje mu gitondo kizasubiraho kuri radio, ariko sinzi nimba mwumva radio Ijwi rya Amerika. Noneho uzakurikire wumve impamvu bagenda bagabanuka. Icyo ngicyo reka tukihorere cyashubijwe. Noneho duhe ijambo Habimana. Habimana we.
Karame karame kamirindi.
Wiriwe neza?
Wiriwe neza.
Uri hehe?
Nge ndi mu Rwanda mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu mujyi wa Nyamata.
Yego, akaruka gufi.
Kagusha ariko kubisubiza umwanya muto kuvugana n'uwo mutumirwa. Nagira ngo mubwire yuko kiriya kintu cyo kuba barubakiye imidugudu yabo yihariye ari kimwe mu bituma biheza, bityo n'ibyo bibazo bikabaho. Nyamara ariko nkasanga icyiza ubuyobozi bwo mu nzego z'ibanze n'ubwo buvuga yuko bubegera, tubona yuko butabegera uko bikwiye ngo bubigishe nabo babashe kwisanzura muri sosiyete kandi ntibiheze mu baturanyi babo. Atanga rero nk'uwo mutumirwa Yvonne nk'uko wari umuyobozi nyine unabavuganira yagakwiye kumanuka hasi akareba ibyo bibazo, kuko nawe ashobora kuba avugira Kigali gusa ntamanduke ngo ajye hasi.
Ibyo arabikwibwirira. Nuko
akavugana n'ubuyobozi nabwo bukabasha kwegera abaturage baturanye nabo, noneho bukabiyereka yuko bari abaturage ari abaturage nk'abo bafite umubiri umwe. Byatuma bisanga muri sosiyete bakanisanga mu bikorwa by'iterambere.
Ye, urakoze cyane Habima.
Murakoze cyane.
Noneho duhe ijambo na Tito, ndibwira ko ari we udusoreza iki kiganiro mu bahamagara. Tito we, wiriwe neza?
Mire.
Uri hehe?
Ndi mu Rwanda mu kare ka Bugesera.
Na uri mu Bugesera mbese? Nuka kanu kagufi.
Njya kabazo nashaka kubaza uwo mutumirwa. Bavuga ngo ubwoko bw'abatwa bashobora kuzazima burundu bugashyiraho, ubundi ko tuzi ko abantu bashakana bakabyara, ubwo bushakashatsi bakoze babukoze gute? Kandi tuzi ko abantu baroroka, kandi yongeyeho n'uko abantu bashakana ku mpande zose batagendeye ku by'ubwoko. Leta ni ubwoko bwabo bushakana mu batwa gusa, nta bundi bwoko bajya bashakamo.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika, noneho dusubize ijambo umutumirwa. Yvonne we.
Karame.
Harakantu Freddy cyangwa ni Habimana ni Freddy. Freddy we tumwihorere kubera ko wari wabivuze ibite ibituma bagenda bagabanuka. Noneho ahubwo Habimana yavuze ku kintu kimidugudu yihariye yabo. Kuki yo community kuki yo community mu gikomeza kwihakato.
Ajuzo ngo se ni njuka ihare kareka na ari njuka yi. Bo nibyo natwe tubibona gutyo.
Eh.
Ibyo ko bagiye bubakirwa ukwabo.
Mhm.
Bariko burani politike ya leta. Aho ngaho nasaba yuko muzatumira Minaroke cyane kuko yenda ari ibishinzwe cyangwa se ndamukagera n'umumeya runaka mubaza impamvu abo bantu bagiye bubakirwa ukwabo. Ukumva yenda yabaha ubusobanuro busunze ubwo nge nabaha kuko njyewe nanjye ndi nk'umugenerwa bikorwa wa leta. Ntabwo icyo kintu nagisobanura aho ngo ngishobore kuko buriya leta ijya gutegura bije no kugira abantu runaka ifasha nibo bazi uburyo babidetaya bakabishakira bije bakashaka mbega bakabitegura nuko kubitegura rero twebwe ntabwo nka koporwa ba leta idushyiramo ni na dukonsita natwe tubona gutyo bishyirwa mu bikorwa noneho tugatangira kugaragaza gapu dusaba ko hari ibyakosoka hari ibyakosoka kandi tukina abanyarwanda bose amasinisi bakigaragaza natwe nka koporwa twagiye tukigaragaza ubu rero ndisige nuko muzadutumiriza umunyapolitike waba ubifitemo ubikoramo mu buryo ubikoramo cyane ari ubishyizwe none akaba yasobanura abanyarwanda bose cyangwa se abakurikira ijwi rya Amerika muri rusange.
Nuko
hanyuma yenda hari aho yavuze ati Yvonne we uvugira i Kigali ntabaza mu Bugesera namenyesha yuko yenda ntago ndagera mu midugudu yose igize igihugu uko ari imidugudu yenda 2027 birenga ariko imidugudu uturere mu turere twose nagiye gerageza kugira sample y'imidugudu ngeramo kugira ngo ngire ishusho yabo ntazajya mvuga koko ndi kubeshya muri no muri Bugesera narahageze bivuga rero yuko ngera henshi ariko nubundi ibazo byabo ngiye nk'ubushobozi mfite ndabigaragaza nkabizamura nkabigeza ku babishinzwe yenda bakemura ibibazo nibo nabona yuko badashyira amakabaraga cyangwa se ngo babyihutishe hanyuma yenda hari aho bagiye turavuga ati biheza mu baturanyi babo hoya ntabwo biheza amaturanyi babo ahubwo barahezwa barahezwa cyane n'uyu muntu niyo uvuga ngo uwahejwe inyuma n'amateka yenda nuko ubeshye amateka ariko umuntu ni uheza undi bivuga rero yuko nimba umuntu umuhejeje imyaka 50 utamwegera atasangira nawe utamwibonamo mutatumiranamo utamutakushana mu ishuri nyuma noneho bakazana politiki ngo abanyarwanda bose ni babane abantu bose ni kimwe n'ubundi nibyo nagaragaje mbere akari ku muntu nako gajya gapfa kumuvamo n'ubundi wamuhejeje igihe kirekire kugira ngo uzamusange umuturure umwumvishe ko ari umuntu none utangiye umugenderere akugenderere ntabwo ari ibintu byoroshye usenda nga nk'umuti natanga nasaba yuko abanyarwanda bose babona ko aba bantu ari abantu nk'abandi bakabegera nibabegera nabo bazabegera kuko nibo babahejeje nibabegera rero none bakabakora inclusion n'abandi nabo bazabasanga aba rero kubaheza abandi barabahunga ubona none babegera bakabereka ko babasanze n'abandi bazabasanga ibyo rwose bizaba automatique kandi bizoroha cyane hanyuma yenda ku bijyanye na Tito yavuze ati abantu barashakana bakabyarana tugiye sinumva ukuntu imibare igabanuka nyine iragabanuka ngo twagiye tubigaragaza duhereye ku bushakashatsi kandi impamvu twazitanze gusa yenda ibyo ni bya proposé bya mariage interethnique nabivuze ko nabyo byaguye umuryango nyarwanda ntacyo bitwaye nabyo turabyemera hanyuma rero no gushaka hagendewe ku bwoko nabyo nta kintu bitwaye nkuko gusa nagaragaje ko hari ibisekuru 13 aba hagomba kubanza gukorwa analyse ngo urebe umushakanye niba mudahujije isano ubundi rwose umuti wo kugira ngo ikomite yongere nta wundi nuko
reka duhinira hangaha ararekwa ntashira kandi ni nakagaruka musabye imana Yvonne ndagushimiye cyane rwose
Murakoze cyane.
Ijwi rya Amerika mu kirundi kinyarwanda. Musabyimana Yvonne ni umuyobozi mukuru wa Koporwa, umuryango w'ababumbyi mu Rwanda. Twaganiraga rero ku ngamba zishobora gufatwa kugira ngo aba bantu bavuga ko amateka yabashigaje inyuma nabo batazazimira. Ndabashimiye cyane, murakarama.
Abakomeje kutwumva ni Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira iwa